Blog Talk Radio.
À sens unique, avec la pensée unique du maître à penser. Réveille-toi, Afrique.
Arakoze cyane Alpha Blondy ati abanzi
b'Afurika n'abandi n'Abanyafurika ubwabo ati dufite byose nta cyagombye gutuma twebwe nk'Abanyafurika tumererwa nabi ati Afurika kanguka. Dadi Shakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC dufite saa 8 z'amanywa n'iminota 35 isaha z'i Washington DC tukagira saa 2 z'ijoro n'iminota 35 isaha z'i Paris Bruxelles n'ahandi murayi bwo hagati tukagira saa 3 z'ijoro n'iminota 35 isaha z'iwacu i Kigali. Uno munsi turi kwa gatanu tariki ya 23 Gushyingo umwaka w'2018 tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro twabateguriye ikiganiro gifite ino nyito ku kimpunzi z'abanyarwanda ziba muri Congo zagizwe ingaruzwa muheto. Nusubiremo ku kimpunzi z'abanyarwanda ziba muri Congo zagizwe ingaruzwa muheto. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe wakibateguriye mukaba kandi muri kumwe n'umutumirwa wacu Jean de Dieu Turikumana tugiye kugifatanya. Jean de Dieu Turikumana nakubonye ndagufungura mikoro muri aka kanya uri umwe mu bagize komite nshingwabikorwa komite executive y'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement ukaba muri iyo komite nshingwabikorwa ushinzwe ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda. Nagira ngo rero nibutse abari watwumva nkuko hambere ahangaha ntitwari duherukanye nkuko nabyibukije hambere ahangaha uretse kuba ufite iyo mirimo ushinzwe mu ishyaka ryacu Ishakwe Rwanda Freedom Movement ufite amateka nk'umuntu wakoze muri minisiteri ishinzwe ububanyi n'amahanga yo mu Rwanda ndetse ukaba waranabaye wanabereye igihugu cyacu cy'u Rwanda umudiplomate i Kinshasa nyuma y'umwaka w'1994 aho wari ushinzwe n'ibindi bihugu nka Congo Brazzaville, Repubulika ya Centrafrique, Cameroon n'ahandi hari wenda wabyivugira niba hari aho nibagiwe. Ibyo rero ibiriho biba tugiye kuganiraho ni ibintu uzi neza cyane, ni ibintu nk'uko ushinzwe nyine iyo mirimo navuze mu ishyaka ryacu Ishakwe ukurikirira hafi ikindi cyokawuzi n'amateka yabyo. Reka rero nze ngufungure mikoro kugira ngo ubanze usuhuze abariho batwumva noneho tubone gutangira ikiganiro. Mikuru yafunguye Jean de Dieu, mikuru yafunguye ndakuruzi, irafunguye uraho.
Uraho Joseph. Uranyumva?
Ndakumva. Ndakomera.
Muriho. Kugira ngo mbanze nkushimire aka kanya umpaye ko kugira ngo ngire icyo mvuga. Hanyuma nkashimira n'abakunzekana ibiganiro byacu barabishima cyane n'ababigaye babitubwira tukagerageza gukosora cyangwa tukabasobanurira impamvu. Tugarutse rero ku mpamvu nyamukuru y'uyu munsi ngira ngo turabizi twese hashize iminsi impunzi zimwe zo muri Congo bazibonyabonye bazibuza amahwemo ku buryo uyu munsi Kigali yigambye ko izo twakeka ko zikiri mu nzira wenda zizanahonoka yazisingiriye baziyigejejeho. Sinzi ubwo numviye kugira ngo nivuge ntabwo ndi kwivuge wamvuze
nakuvuze
nyinshi ndumva wabivuze ndi mu Ishakwe nibyo nshinzwe ibibazo by'impunzi mu Rwanda nakoze imirimo inyuranye ariko wanyuma nakoze ni ukuba diplomate i Kinshasa nibyo nubwo ntatinze cyane ndi ucyokorage nahavuye ibibazo by'i impunzi bitarakara cyane nubwo zari zihari. Nibuka muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga muri Kinshasa bajyaga rimwe bakundaga kumpamagara ngo ninze asobanure ngo ibyo Kigali ingura imikora mu nkambi byari byaratangiye ariko byari bitari
yego
ngira ngo sinzi n'abamini aho ngaho tuka
uyu ni aho ngaho urabona umwanya uhagije kuko niwe mutumirwa mukuru birumvikana kandi uvuga n'ibyo uzi cyane nagira ngo nkwibutse Jean de Dieu wewe utabyibuka wenda mbana bibita jewe kuwa gatatu tariki ya karindwi Gashyantare mwaka 2018 ubwo hashize amezi 9 hashize amezi 9 arenzeho gato twagiranye nawe ikiganiro twari twahaye ino nyito ibibazo by'impunzi z'abanyarwanda nyuma yo kugambanirwa na FPDMI uracyabyuka
ndabyibuka cyane nabyibagirwa nte
akabi gasekwa nk'akeza urabyibuka ibibazo by'impunzi z'abanyarwanda nyuma yo kugambanirwa na FPDMI nicyo kiganiro twakoranye ku itariki ya 7 Gashyantare umwaka 2018 aho twarebaga twavuga ukuntu impunzi z'abanyarwanda zigeze twibaza aho impunzi z'abanyarwanda zigeze tuti kuki nyuma yaho leta y'u Rwanda ihagurukiye kuzikomanyiriza mu cyo yise secession clause kwamburwa uburenganzira bwo kuba impunzi ibintu byakomeje nyine kugenda bidogera kabone nubwo habaye abantu benshi bagiye babyamagana twarebeye hamwe icyo gihe uko byari byifashe muri rusange hirya no hino aho impunzi z'abanyarwanda zahungiye aho twashimishwaga nuko ibihugu bimwe byarebye akababaro k'impunzi bikareba ukuntu rwose byanga kuziterana byanga kuzihutaza byanga kuzigira nabi byanga kuzishyira abo zahunze zigenda zibica umugenda mu mashyamba ya Kongo n'ahandi. Icyo gihe twaribazaga tuti kuki hari ibihugu bifite umurava mu gushushubikanya impunzi mu gihe hari ibindi bikomeje kuziha ikaze. Twaribazaga tutese twakura iki ngo dukomeze gukumira kiriya cyemezo cy'urukoza soni. Ngibyo rero ibintu twibazaga icyo gihe hashize amezi 9 arenga gatoya. None rero tugiye ibyo twatatse ibyo twavugaga ibyo twibazaga tugerageza nyine gupfunda ibipfunsi inkuta birabaye tugiye kureba ikiganiro none twahaye inyito kuki impunzi z'abanyarwanda ziba muri Kongo zagizwe ingaruzwa muhito kuko ni ikibazo gikomeye cyane nacyo tutahomye kuganirwaho haba nawe haba nabandi mu bayobozi bagize ishyaka ryacu ishakwe Rwanda Freedom Movement ariko tukagera n'imibonere igerageza kuzimiza ntivuge gusa ko ibibazo byacu byose nk'abanyarwanda nk'impunzi byose biterwa n'amahanga tukerekana natwe uruhare nk'abanyarwanda tubifitemo by'umwihariko abo twita elite indatwa abantu bagiye bayobora igihugu cyangwa se bafite uburemere bukomeye mu gihugu ku buryo umuntu yashyira mu rwego rw'abayobozi incamake rero yababashe wenda kujya ku rubuga rwacu incamake ya kino kiganiro ko babashe kugera ku rubuga rwacu mu by'ukuri ntitukishyiraho sintekereza ko ari benshi ngiye kuyisoma iragira iti tumaze igihe twumva amarira n'imiborogo biturutse ku mpunzi z'abanyarwanda bashyizwe mu nkambi zinyuranye nyuma y'uko mu mwaka w'ibihumbi 2014 umutwe FDLR ufashe icyemezo cyo kurambika intwaro hasi igice cy'abasirikare bawo n'imiryango yabo kikaragizwa leta ya Kongo na SADC na MONUSCO. Umuyobozi wa komisiyo yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare Serafina Mukantabana yatangaje uno munsi ko leta ya Kongo amaze iminsi abivuga ariko uyu munsi yatangaje ko leta ya Kongo imaze kugeza mu Rwanda ku ngufu igihiriri cy'izo mpunzi bagera kuri 746 nyuma yuko tariki ntarengwa ya 20/2018 irenze ababwirizwaga nyine gutaha kubwiza abo izo mpunzi batakoze ibyo babwirwaga nyine badatashye ku bushake bwabo noneho bahambirizwa ku ngufu. Serafina Serafina Mukantabana nawe wahoze ari umuyobozi uraza kubyibutsa wahoze ari umuyobozi w'impunzi mu nkambi za Congo Brazzaville. Niwe wavuze ibyo ngibyo watanze iyo nkuru mu izina rya leta ya FDMR Kagame. Yakomeje agira ati ngo abaje ni abaturutse mu nkambi za Warungu, Kanyabayonga, ngo higire toni n'impunzi zaturutse Risara mu ntara ya Equateur. Impunzi yavuze ko ngo zitari zizwe na leta y'u Rwanda, mu yandi magambo mumva ko Congo yabahaye nabo batari bazi. Yakomeje agira ati abo banyarwanda bagejejwe mu gihugu cyabo bafite ubwoba ngo barahumurizwa, ngo leta ya FDMA irabahumuriza, ngo ndetse bageze aho bacinya kadiho. Ibyo wabyumvise Jean de Dieu n'abandi babyumvise, kuko hari yego hari video yakomeje gucicikana ejo. Nyuma yo kwakira abaturutse mu nkambi ya Warungu na Kanyabayonga, sinzi uko babivuga neza, nyuma yo kwakira impunzi ziturutse mu nkambi ya Warungu na Kanyabayonga, uwo Serafina Mukantabana avuga ko ngo hategerejwe abagera kuri 839 ngo bari mu nkambi isanzwe izwi ya Kisangani. Nagira ngo rero muri kino kiganiro nk'uko twabisezeranye Jean de Dieu dusesengure amavu n'amavuko y'icyo kibazo, nako tuyibute kuko twagiye tunabiganira mu biganiro byacu bishize. Twibutse niko umuntu yabivuga amavu n'amavuko y'icyo kibazo cy'izo mpunzi. Tunakomeza kwibaza kuko izo ntiziraza za Kisangani, ariko wenda bazagenda bavumbura n'izindi hirya no hino muri Afrika. Twibaza tuti hakorwa iki kugira ngo ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda kirangire burundu. Jean de Dieu rero warabivuze mu by'ukuri, ariko no kubisubiramo ntako benshi muri twe batagize kugira ngo abanyarwanda badakomeza guhutazwa, hajyeho uburyo bwo kubakira, no kuvuga hajyeho leta mu by'ukuri ihumuriza buri wese. Turi mu bihugu bikeya cyane muri Afrika. Afrika ifite ibibazo byinshi, ariko turi mu bihugu bikeya cyane muri Afrika aho hari abanyarwanda benshi baba inyuma y'u Rwanda, bahatirwa kuruzamo, abenshi bagakizwa n'amaguru. Kandi rero ku mpamvu zumvikana, dore ko ngo nta utinya ijoro watinya icyo bayihuriyemo. Ijambo ni ryawe Jean de Dieu, ntagutindiye kuko ni wowe mu by'ukuri uri inararibonye, ndetse uri n'umuspecialiste, niko umuntu yabivuga muri icyo kibazo cy'impunzi. Ijambo ni ryawe.
Urakoze. Nta guspecialiste byo ntabwo ari byo, nubwo twese nyine ni ibibazo bitureba ko turi impunzi twese se, kandi niyo tutabazo iyo umuntu arengana buri wese ukigira umutima yagombye kumutabara. Ariko mbere y'uko tujya mu isesengura, nagira ngo njye ku giti cyanjye ariko no mu izina ry'abo dukorana, mbwira abatwumva ko muri ibi bihe bikomeye by'abanyarwanda barimo birukanwa ku ngufu aho bari barahungiye, ni ibihe bikomeye cyane by'akababaro n'agahinda. Kubona umuntu ahunga umwicanyi akakumaraho aba, ubwo turaza kubisesengura mu kanya, ugasigara uri inshike, watangira kwisuganya bati vuga uvuye aha ngaha, bakaba baramo gushyikirije. Ntabwo nibaza ukuntu ziriya mpunzi ukuntu zimerewe mutobo ubu ngubu, ariko nta wabijya mu mwanya wundi, ariko ndagerageza kujya mu mwanya wabo. Ndabyumva ni ibi bikomeye, ariko nuko nta kundi byabaye. Nagira ngo rero rwose abatwumva dufatanye aka gahinda n'umubabaro. Si ubwa mbere bibaye, ariko twakombye natwe kureba uko ibi bintu tubihagarika. Ubwo wenda mu kuza gusoza, hari umuti umuntu ari butange, n'ubwo imiti ya politiki idakunze kwihuta, ariko ibyo byose. Hanyuma rero uti mu gusesengura iki kibazo giterwa n'iki, iki kibazo cy'ubuhunzi se nta n'ubwo ari no mu Rwanda gusa, ikibazo cy'ubuhunzi se ko giterwa n'imiyoborere mibi uretse se na bariya batajya bamenya niyo bavuye none se umuntu yaba yarahoze ari impunzi hanyuma yabukira akaba ari ukora biriya ubundi leta za mbere ibyo ari byo byose ntabwo yego impunzi zari zihari ariko ntabwo zigeze zizikurikirana aho ziri ngo zice ngo zisopanyirize iyi leta y'ubu ngubu niyo yonyine kugeza ubu ngubu muzo namenye yakoze ibyo bintu ariko impunzi zo zabayeho na kera hari n'umwami waguye ishyanga rwose urumva ko ikibazo cy'ubuhunzi ntabwo ari icy'ubu ariko rero
uravuga kigeri
kuri izo ngo iki
uravuga kigeri
ntabwo ari we wenyine none se isi umubyara we yaguye
musinga yego
ntabwo ari we wenyine urumva ko ari ibibazo bikomeye cyane ariko rero ntabwo twacika intege ubundi abanyarwanda beza nibo benshi ikibazo ni uko duhugira mu gukurikira ibibi gusa sinzi nangiye kuvuga ngo imana yaturoze ariko imana ntabwo iroga sinzi umurozi wadukozeho iki kibazo rero cy'impunzi tuvuga ubu ngubu ni ikibazo cyatangiye inkotanyi RPF inkotanyi ziteye u Rwanda mu kwakira 90 abatuye ku mupaka wa Kagitumba umupaka w'u Rwanda n'Ubugande haba Kagitumba cyangwa haba bari ku cyo gihari Kagitumba ko niho baturutse abantu batangiye guhunga nyuma bikomeza bityo uko zigiye zisonga mbere wa mugani wazo abantu bakwira imishwara nako zinabica ariko ubwo ni ukugira ngo nihute muribuka inkambi yo muri Nyacyonga muri za 1993 yari igizwe n'abantu hafi bakaba miliyoni baturuka cyane cyane muri Byumba abo ngabo abenshi ni nabusanga muri abo ngabo bagaruye ku ngufu n'abarokotse muri abo ngabo n'abandi byinshi ntabwo ari abo gusa uratekereza rero umuntu wahunze inkotanyi 90 aturutse Byumba akajya za Nyacyonga aho ngaho nyuma akaza kongera kuzihunga akambuka akajya muri Kongo cyangwa hari n'abaguye za Kibeho muri 95 abandi ubwo ni ukugerageza kwihuta inkotanyi zibakorera jenoside ibyo twita jenoside yakorewe abahutu muri Kongo muri za 1976 cya gihe zibiraramo mu mashyamba ya Kongo zikabatsembatsemba turi ureba turimo tuvuga n'utwari twararokotse abandi barabamaze ubwo rero kugira ngo wumve uti umuntu ni umurame abandi bene nabo babarimarimye hanyuma ejo bundi cyangwa uyu munsi akaba ageze imutobonane nabivuze na n'ishyano n'ishyano ntabwo ari ibintu umuntu ashobora gupfa kumva gusa ni ibintu bikomeye cyane ikibazo rero bariya se ko batashye bo abandi bakuriye hirya no hino sino muri Kongo gusa wenda nuko muri Kongo ariho hahora haba ishyano hari n'ahandi hirya no hino ariko uyu munsi ngira ngo wenda turibanda muri Kongo simbizi ubwo biraterwa ikibazo rero cy'ubuhunzi muri rusange ni ikibazo gikomereye abanyarwanda si ubwa mbere ariko ubu ngubu nibwo gifite ubukana kurushaho iyo umuntu ahaguruka akajya hirya no hino mu mahanga ntahweme ngo mpaka babacyuye ku ngufu umuntu akakubwira ati naraguhunze sinshaka kugaruka uti mpaka nkugaruye haba hari ikibazo gikomeye ariko ikibazo gifite iriya leta ubundi ni uko tutabisesengura neza leta ishaka gucyura abanyarwanda bose ni uko ifite ikibazo iyi ntabwo ikunze ko tuba mu mahanga buriya nicyo bivuga kuko yabayeyo izi byo natwe dushobora gukora sinzi wenda nabambindi aho ngaho ubwo biraterwa n'ibyo ushaka ko tukomeza kuganira
urakoze cyane mu bintu twagiye twibutsa mu biganiro bishize. Ibi bintu by'ukuri bitunguranye cyane kandi rero turavuga hari uruhare by'umwihariko rw'ahantu bari bahungiye muri kiya gihugu wabereyemo n'umudiplomati cya Congo. Banafashije leta yacyo icyo gihe igeraniwe na abo babarwanyi bafashije leta ya Congo Kinshasa igeraniwe yatewe n'u Rwanda. Umuntu akaba yibaza ati ese ni gute leta ya Congo yibagiwe ibyo izo mpunzi abarwanyi muri izo mpunzi babashe kuyikorera mu gihe yari itewe na FPDMI Kagame, noneho ntibafashe izo mpunzi kugira ngo zidashyirwa abo zari zarahunze barimbuye n'imiryango yabo kuva aho ngaho zabyumva n'ahandi mu gihugu. Ibyo byose wabivuze kubera iki? Hari n'izindi mpunzi nazo zari abarwanyi b'icyo gihe, harimo avuga ngo ntabwo umuntu wose yavuga ko abantu barwaniye muri Congo cyangwa se barwaniye muri Congo Brazzaville bose bari abajenosideri. Yego nabo bari barimo, ariko harimo n'abandi bari batsinzwe gusa ari ingabo zatsinzwe ariko zijya gutera ibyo biraka byo kurwana, ndetse zishyira na bamwe mu bayobozi bariho muri Afurika. Nako umuyobozi uriho Sassou Nguesso zaramufashe cyane, ibyo nabyo urabindushuraza kubivuga. Aho hose rero Kagame yagiye ahigarurira muri buka za ambasade nshya twagiye tubivugaho mu biganiro binyuranye, ndumva no mu kiganiro icyo navuze twarabivuze. Kagame yagiye afungura za ambasade nshya, harimo iya Congo Brazzaville ituranye na Kinshasa. Uragira icyo ubivugaho mu mikoro make y'u Rwanda kugira ngo ushyire ambasade muri Congo Brazzaville? Hari n'iya Kinshasa wambuka mu bwato iminota ingahe? Ibyo byose ntituye dushidikanya ku cyo bigamije. Ndetse aho ngaho muri Congo Brazzaville niho banakuye uriya Mukantabana Seraphine, uriho ngo wakirize impunzi nyine azihumuriza azibinisha akadiho. Aho uraza kumbwira mu by'ukuri kigomba kuba gitegereje uko ari kigomba gukorwa uko bimeze kose, ntarirarenga birakomeye ko ntarirarenga. Niba tutarabashe kuzuhuriza ngo zibashe kugumaho zari zarahungiye nyine, ibintu byumvikana rimwe na rimwe zikaba tuzabigenda tubigarukaho gakeya, kuko amakosa gusa ntabwo ari ayo mahanga, harimo n'amakosa y'abanyarwanda ubwabo elite, uko nongeye mbisubiremo. Ariko hari ubugome bukomeje mu buyobozi bw'u Rwanda, nk'aho nyine mbisubiremo hafunguye izo za ambasade harimo yo muri Brazzaville, hafungurwa imirongo y'indege zihenze cyane zizatuma abanyarwanda bejo bazaremererwa cyane n'imyenda yafashwe kugira ngo izo ndege zijye muri iyo mirongo, harimo iya za Brazzaville aho ngaho n'ahandi, kugira ngo mu by'ukuri badurumbanye izo mpunzi ndetse na zimwe muri zo zabashe wenda kugira icyo zigeraho muri ibyo bihugu zahungiyemo. Aha twanavuga ibikorwa bya peacekeeping, ibi ngo byo kujya kurinda amahoro y'abandi y'abanyamahanga bo muri Afurika mu gihe ayo mu Rwanda atabaho. Ibyo byose bikaba twaragiye nabyo tubikeka amababa, harimo DMI yabaga yagiye nyine guhiga izo mpunzi no kuzigambanira. Twavuga ishoramari rinyuranye ritari ry'izo ndege gusa, ritari rya peacekeeping gusa, ritari izo za ambasade gusa. Ishoramari mu by'ukuri rigamije ubugome bugaragariye kuri izo mpunzi, ubugome yewe bunakomeje nk'uko nyine tumaze kubibona, nk'uko tumaze kubivuga. Ibyo byose rero nagira ngo ugire icyo ubivugaho, kuko izo mpunzi zatashye mu Rwanda ejo bazaba bicazi bazitoragura, tubona imirambo hirya no hino ngo itafite itazwi, tubona muri za Rweru n'ahandi ibyo byose nagira ngo igihe kibivuga kuko hari kigomba gukomeza gukorwa. Ijambo ni ryawe.
Urakoze, ndumva ari birebire. Reka mbanze tuvuge kuri bariya, kuko bariya ntabwo ari impunzi zisanzwe, ni abarwanyi, ni abahoze ari abasirikare ba FDLR n'imiryango yabo, bemeye mu mwaka w'2014 gushyira intwaro hasi ngo hari amasezerano baba barasinyanye na SADC, uriya muryango w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika, na leta ya Congo, na MINUA yo muri Congo ariyo MONUSCO, ngo babizeza ko bazagirana imishyikirano na leta y'u Rwanda byakwanga kugira ngo batahe, ariko aribo ku bushake bwabo byananirana bakabashakira ikindi gihugu cyo kubatuzamo. Impamvu uvuga kuri akagambane, nawe urabona imyaka ine irashize ubwo bahise babashyira mu nkambi, inkambi nazo nyine zitagira shinge na rugero, ni ukupfa kubikiza nyine. Bahamara imyaka ine babona nta mugambi wo gutaha bafite, nibwo bahisemo nyine kubashushubikanya. Ariko nyine muri uko kubashushubikanya, numvise ko ngo iyo SADC ngo yarateranye hamwe na wa muryango wundi ngo witwa ICGLR, n'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari harimo Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda, Congo na Angola, ngira ngo sinibuka n'ibindi. Ibyo byose rero ngo byarateranye byumvikanisha ko abo barwanyi n'imiryango yabo, abo bahoze ari abarwanyi n'imiryango yabo, ni batataha mbere y'itariki ya 20 Ukwakira ngo bizaba ngombwa ko babahambiriza. Ubwo rero barimo basobanura bavuga ko ngo babahambirije kubera ko iyo tariki yarenze, ariko mu byo basenyanye ntabwo harimo kubahambiriza, harimo kushaka ibisubizo binyuze mu nzira y'amahoro, abashaka bagataha, ariko aribo byitiyemo, abatabyemeye bakabashaka ahandi babatuza. Ibyo byose ntabwo byakozwe nyine bakubise ikiboko bageza mu Rwanda. Ibyo rero urumva ko izo responsabilite twavugaga abo bantu, urumva ko abo iyo miryango uko ari ibiri, ubwo sinirwe mvuga abakuru b'ibihugu by'iyo miryango byose, urumva ko ari za leta zabifashemo icyemezo, ako ni akagambane. Ariko rero nanone ntabwo twareba abanyamahanga gusa nk'uko wahoze ubivuga, nabonye n'abanyarwanda tugira ingeso mbi yo guhora ibibazo byacu tubishyira ku bandi ngo nibo badutera, twebwe nta bibazo tujya twitera, bituruka ahandi buri gihe, kandi nyamara abo bandi baza kubyizihirwamo, ariko ariko twabitangiye. Abanyarwanda birumvikana, none se sinakubwiraga na kosi we nabwiraga gusa twese twibukiranyaga intambara y'ukwakira 90 se siyo yabyaye izi impunzi n'ibindi n'amahano yandi. Ubwo rero urumva ko urebwa bwa mbere ni leta iriho, kuko niyo ishinzwe imibereho myiza y'abaturage bayo bose, n'abidashaka igomba kwihangana, kuko nta leta igomba kwanga abaturage bayo. Ikibazo ni uko nyine yacu urabikunda nabo yanga, nta n'ubwo ibihisha rwose. Iyo rero urumva ko uruhare rwa mbere niyo ruganaho. Ariko rero nanone no muri twe impunzi, wenda si ntabwo uyu munsi ari byo byaba byazinduye umuntu kubera ibibazo bivugwa byihutirwa, ariko ntabwo umuntu yabura kuvuga ati se nko mu bihe hari amashyaka yavukiye mu nkambi n'ibindi nayo yakurikiyeyo nyuma, nka rimwe na rimwe ukumva baravuga bati impunzi ni izacu, nta rindi shyaka rigomba kugira icyo rivuga. Ubwo se urumva byo ibyo ngibyo, iyo umuntu avuze ati kariya ni akarima kanjye, ubwo ngubwo we aba areba kure. Ibyo byose ni ingaruka nyine, ibi byose turimo tubona ni ingaruka by'ibyo byose, nibyo nahoze nangira, nibyo natangiye mvuga ni ya politiki mbi yaturanze abanyarwanda ngarutse rero kuri aba barwanyi na bagenzi babo wagize uti nyamara Kongo ntabwo yakwiye kubagenza gutya kubera ko barayirwaniriye none zugira ngo Kongo barwaniriye ni Kabila Pele na Kabila Fisi ntabwo ari bamwe ubundi ariko ntabwo nkunda kuvuga abakuru b'ibihugu ariko nawe urabizi ko uwo barwaniriye ni Kabila Muzehe nyuma baza kumwica bamwisha ndumva nta banga ririmo nabo aza gusimburwa ngo n'umuhungu ariko nyine se n'umwana ntabwo ari kimwe uretse ko nta n'uzi niba ari n'umwana we koko ariko ibyo ari byo byose biragaragara ko zahinduye imirisho ni nayo mpamvu ubona nyine Kongo iravogerwa kandi ni nayo mpamvu bishe Kabila Muzehe bagira ngo bayivogere ibyo kwa Sassou Nguesso rero byo byabaye izuba riva izatsinzwe zimwe muri zo zarambutse zigiye gukora icyaka zimushyira ku butegetsi zirangije niba zihembye zikagenda n'ibiki simbizi ibyo ni ibyabo bafite uko babigenje ntabwo mbizi ariko ibyo ari byo byose urumva ko igitangaza ahubwo ni ukuntu yahindukiye akaba ngubu yaratuditse na Kigali ariko nta nubwo bitangaje kuko politiki nuko bigenda nangiye kuvuga ngo habana bakize ariko ni nacyo bivuga none se yabana nande nyinshi kwabo ngabo icyo ba yabashakagaho cyarangiye nuko bigenda ubwo ngubwo nta nubwo bitangaje umubano w'ibihugu nuko uhora nibyo ngo bitaririye politiki ibya za ambasade rero ya Brazzaville ubushize twayivuzeho cyane kandi si nayo yonyine za ambasade z'u Rwanda se ko nabonye buri kwezi ubanza bafungura ambasade muri Afurika ahantu icyo zigamije ni ukuneka no kujya kwica abanyarwanda no kubatwanisha hari ikindi se ubwo se urwo Rwanda rukize iki ku buryo rwafungura ambasade ahantu bitari na ngombwa rwose ariko uzarebe buri gihe zifungura hari impunzi nyinshi z'abanyarwanda kugira ngo babanabakeneshe babasopanyirize nyine kandi aho bageze nyine bihita bidogera nk'ubu ngubu ejo bundi aha ngaho ubanza hadashize n'amezi abiri muri Mozambique bahafunguye ambasade kandi uwo bagize ambasaderi uwahoze ari sekereteri d'ambasade muri South Africa igihe bicaga bakaregeye abanarasa na bakayumba ubwo urumva rero ikimujyanyeyo ubu niwe bagize ambasaderi yo i Maputo muri Mozambique ngibyo uko leta ya Kigali ikora nyine ubwo kandi turabizi nuko nyine duhora dusa nkaho ngo twatunguwe kandi nyamara ibintu tuba tubizi nabamini yaho ngira ngo
urakoze cyane mu by'ukuri ibyo turiho tuvuga ni ugusubira mu byo twavuze gusa tugana ku musozo kuko tuzakomeza bino biganiro tunareba uruhare rwacu nk'abanyarwanda uruhare rwacu nk'abayobozi ba opposition niki cyashobora gukorwa tutakoze ibyo tugomba guhora tubyibaza ibyo tukaba ndetse mbaye mbari ndarikiye abashaka gukurikira kino kiganiro ku mpunzi kuzaza ejo mu masaa kumi n'imwe zino mu Burayi ni ukuvuga mu masaa tanu z'amanywa amasaha ya Washington aho nzagirana ikiganiro na Dr. Theogene Rudasingwa perezida w'ishyaka ryacu Ishakwe Rwanda Freedom Movement aho nawe azaganira ku kibazo cy'impunzi avuga ukuntu impunzi z'abanyarwanda zagambaniwe na MLNDCDR FDLR FPR DMI Kagame niyo twari tutubwa mu kanya ariko natwe tubite mu ruhare nk'abanyarwanda bandi mu opposition zikagambarwa na FPD ya Mike Kayumba Kabila ndetse na Communauté Internationale umuryango mpuzamahanga nkuko binagaragaye kuko biye nakagambane kandi n'ubugome bukomeye nkuko wabyibukije Jean de Dieu bari abantu bamwe bagiye bicwa umugenda kuva muri za byumba FPL gitera muri za 90 nkuko wabivuze bagenda bicwa imbere mu gihugu bicirwa mu nkambi hirya no hino abacitse bamwe hakomeza kuba politique mbi cyane opposition yabayeho nayo kuko natwe ntitugomba kwibabarira mu byabaye nubwo bwose tutagomba abayifitemo uruhare rukomeye ari ayo mahanga yanafashijwe na bamwe muri izo mpunzi akaba zitereranye akaba zishyiriye bamwe n'abacika cumu ba FPDMI Kagame ariko barabamugemuriye mu cyukuri nagira ngo ugire biyabiye mukantabana umwe mu bahoze bari abayobozi b'izo mpunzi muri Congo Brazzaville ariho avuga ngo zahumurijwe mu minota 33 humurizwa umuntu wici wabe bose akaba nyine aba mu bwoba none ukamushyiriye uwabishe ukamumushyira mu maboko rwose yahumurizwa ati umuntu nk'ungu ikindi cyo tugomba gukomeza kureba icyo twakora ni iki twakora kugira ngo izo mpunzi tuzihozeho ijisho kabari nubwo Kagame yigeze simbikangwa kabari nubwo asa n'uwahawe uruhushya rwose rwo kwica uko ashatse akica abantu ku manywa y'ihangu ku mugani we ni iki kintu rero cyakorwa kuko nitugomba guterera iyo nagira ngo rwose tuze kurangiza kino kiganiro tuvuga tuti dukora ibingibi kugira ngo buri umwe wose muri izo mpunzi tumuragize ijisho n'Imana birumvikana ikimo ayo tukimenye bityo n'ayo mahanga tuyibutse ibyo adahwema kuvuga ngo by'uburenganzira bw'ikiremwa muntu adahwema mu by'ukuri guhonyora nk'uko binagaragaye ngo wabivuze wavuze uti uko byagomba kugenda kose amakosa yaba yakozwe yose yagakorwa n'ibihugu yagakorwa n'izo mpunzi yagakorwa na opposition nta kuntu abo bantu bagomba gufatwa ku ngufu bakabahambira bakabashyira umwishi wishe benshi mu miryango yabo ngabo bageze mu Rwanda ntabwo rero tugomba kuvuga ngo birarangiye ngo ntakigomba gukorwa nagira ngo tuze kurangiza tuvuga ibyo ngibyo ijambo ni ryawe ugire ikivuga kuri ibyo nyine maze kuvuga
nagira ngo ngaruke gato ku by'akagambane ntabwo akagambane ku muntu bizabahutu kabaye uyu munsi gusa hari abanyarwanda bahungiye muri Tanzania 94
yego
muri za 96 ubwo nabo muri Kibungo n'igice cya Byumba hanini 96 Tanzania yarabacyuye bose uretse
uko twashoboye kanari ni Kigali narababonye baje nyuma gato yabavutse muri Kongo nabo nabonye
kandi abo bantu bari barenze 1500 bari nko 1600 gutyo Kagame barahageze abarunda mu minyururu yagize n'Imana na za gacaca nyuma ziraza n'abashoboye guhonoka iminyururu ya leta isanzwe babasubiza muri gacaca abari batsinze mu bucamanza nyabwo babakatira za burundu muri gacaca abo bantu abasigaye n'imbarwa mu Rwanda
yego
urabona uribuka igihe bakora genocide muri Kongo ku mpunzi z'abanyarwanda genocide y'abahutu
genocide yakorewe abahutu yego
urabona uriya muryango w'abibumbye wita ku mpunzi ariyo HCR niyo yabahaga amamodoka bagenderamo ibyanditseho HCR ni banirarire rwose urabona zanje
yego z'abana nyakanata n'iz'abakibuse bazaga ngo baragira
ngo zagendaga zibwira inkotanyi aho
ngo bamenye impunzi ziri kugira ngo bazifashe naho ni ukugira ngo babwire RPF aho imisha ntagiye rero tutagambane ntagiye impunzi z'abanyarwanda tutagambane we
igisigaye ni ukureba uko natwe tugomba kwirwanaho
yego
hanyuma
yari magambo ngo kumuhana kaza imvura ihise kukomeza kwizera ngo iyo bihugu ngo sadeke iradushyigikiye
none
se
ntabwo
bigisha ngo
ntabwo wabonye
ngo madamu yavuze ibi n'ibintu biratunganye komeza komeza
ntabwo wabonye amatangazo amaze iminsi acicikana ngo nyamara ngo abo bantu bari barumvikanye na sadeke none se nyine ntabwo twari twarumvikanye na roni ntibohereje minuwari abakuru
b'ibihugu ntibahanuye
mu ndege na n'ubu ntabwo ubona ko birirwa bakidukinisha gusa buriya ni ukugira ngo abantu bamenye ko wa mugani wawe akimuhana akazi imvura ihise iyo komite interinasiyonari ni ukuyireba ariko umuntu abanje kuyireba hanyuma rero wakomeje gukomoza kuri uriya mudamu Mukantabanabi ngo wavuze ko nako nanabyiyumviye ko ngo bamaze kubasusurutsa babahaye imyenda bambara n'uturyo two kurya ngo bacinye akadiho ubwo bagacinye nyine none se nta wa mugani wa mugabo uko zivuze siko zitambirwa none se bagira ubwo se ahubwo bashingaga iyo ntabwo nabitindaho byo
ntawabitindaho neza si ibyo kuvugwa
ibyo ntabwo ni ugushinyagura gusa ubundi se abantu nk'aho ngaho bamaze imyaka ine batariho n'ukuntu babashushubikanyije ubwo koko ikintu cya mbere
ikintu cya mbere cyakihutirwaga
ni ukubabwira ngo bacinye akadiho koko
ngo bacinye akadiho
hari abanyamakuru b'abanyamahanga barimo bafirima ni ukugira ngo byarimo abanyakaka
hagati aho ngaho ariko Jean de Dieu hari n'abasirikare bakuru bari baracyuwe mu minsi ishize
mu cyumweru gishize ibyo byo ntabwo barimo babivuga kubera ko buriya
Kigali ntabwo iriho mubivuga ariko ikinatangaje na hano muri opposition bakunze kuvuga ikintu cyose gihise mu binyamakuru bya Kigali cyangwa se kitanahise mu binyamakuru bya Kigali bavuga n'umubu wagurutse mu Rwanda ntawe uri kubivuga aha rwose nakwibutsa ku itariki ya 19 ni inkuru nabonye ku itariki ya 19 kandi nayihawe n'abantu banyuranye ndetse ndanayigenzura nawe ubwo urumva ko wageze ku itariki ya 19 niho nabonye inkuru aho bavuze bati rwose ibiturutse ahantu hizewe mu ba FDL bafungiye Kinshasa abo tumaze kumenya neza ko bacyuwe mu Rwanda muri ino minsi naba General de Brigade Habimana Marc uzwi ku izina rya Ndinzi Mihigo General de Brigade Munyaneza Job General de Brigade Nsanzubukire Felicien uzwi ku izina rya Irakiza Fred Capitaine Twagiramungu Théophile w'umu ex-FAR ufite ubwenegihugu bw'Ubiligi uwo muntu waduhaye inkuru yizewe rwose yaragize ati abandi turacyakurikirana neza amakuru yabo aha naho kuri iyo tariki ya 19 rero yatubwiye ati abari bafungiwe irisara b'abanyarwanda bari 236 muri bo 213 babacyuye mu Rwanda tariki ya 16 z'ukwezi turimo 2018 agira ati abandi 23 basigaye bateganya kubacyura ku wa kabiri tariki ya 20 ukwezi kwa 11 2018 aho hantu rero ibyo bintu ni nkubaze
nibyo abo ngabo 212 sarabyo na Mukantabana yabikonfirimye nibyo
yabikonfirimye
ariko nyine ntacyo akomozaho kuri abo basirikare bakuru bakomeye bari bafungiye Kinshasa
abo
ba General Brigade batatu n'uwo mu kapiteni ntabwo Kigali ishaka kubivuga ariko nayo ibimenye ko tubizi
niba se Kigali
ko tubizi ni ngombwa nayo ibimenye ko tubizi ahubwo banyira ubwite aho bakomoka ku kibero cy'abakarumira iryo ryaba ari ibanga ari ahubwo babivuze
yego niba Kigali ishaka kubigira ibanga ngo ibanige
Kigali yo abandi babizi kubigira ibanga birumvikana
yego
kuko hari imigambi ibifuki
yego murumva rero muri ako kagamba
yo ubwo abandi nabo bumvise ubwo ejo bazabivuga
yego nagira ngo rero ngushimire mu mwanya w'abakunzi baradishakwe nta muntu wakomeza kuvuga izo nkuru z'akababaro tuzagaruka muri kuri ikibazo mu by'ukuri cyacu nk'abanyarwanda nabivuze mu kanya ejo mu masaha 11 saa 11 isaha za hano mu Burayi na saa 12 ziwacu mu Rwanda saa 5 z'amanywa i Washington ejo jewe na Dr. Rudasingwa Toje ni umukuru w'ishyaka ryacu tuzagirana ikiganiro kuri ako kagambane twibaza uko impunzi z'abanyarwanda zagambaniwe na MNDCD urabona ni tugomba kuvuga ibintu uko biri turi mu kababaro kuko kubona umuntu w'umunyarwanda uwo ari wese umunyarwanda agambanirwa ku kageni agashyirwa abishibishe abe ni ikintu gikomeye cyane tutagomba guceceka kubona ni uku guceceka kwabo bose kandi barabizi ibyo turo tuvuga Jean de Dieu ntabwo twenyine tubizi kuki Kigali yo ku mpamvu zayo zo kuzubwicanyi irashaka irabiceceka ariko sabandi abandi bavuga ko baba babaye kuki bacecetse ejo rero tuzabigarukaho Jean de Dieu nagira ngo soze kino kiganiro bityo tuzakomeza ejo saa 11 zo mu za hano mu Burayi saa 12 zo mu Rwanda ni ukuvuga saa 5 z'amanywa isaha z'igitondo isaha z'i Washington na Dr. Tejuno Dasingwa turebe icyo kibazo n'akagambane k'abanyarwanda ubwabo twatangira iya ndirimbo nashyizeho iya ndirimbo ya Alpha Blonde ivuga ati reze ni Middle Afrique sont les Africains ateye abanyarwanda beguruje abandi banyarwanda no kuvuga ko bakatijosa abandi banyarwanda yarabivuga muri iyo ndirimbo mu gifaransa abanyarwanda bakatijosa abandi banyarwanda abarundi nabo bakica abandi barundi yavuga n'ibindi bihugu avuga ati kandi mu bihugu byacu ntacyo tubuze ati Afrika ifite ubutaka bwayihiriye duhere kuri iyo Kongo inturanyi n'u Rwanda rufite bike ariko byagombye kurutunga bakabisangira abana barwo ndetse bakajya no guha muri Kongo batacura imiborogo uko twagiye twifata muri Kongo ndavuga twese nk'abanyarwanda muri rusange byaduteranije n'abo banyekongo ntabwo twavuze kuba hari ubutegetsi abanyarwanda bamwe muri abanyarwanda bamwe muri izo mpunzi bafashe ariko hari n'abanyarwanda bateye Kongo bica Kongo yafushe miliyoni zirenga 6 zimaze kurenga wende n'izongizo cyane ibyo byose rero bikaba byandikwa ku munyarwanda ndetse rimwe na rimwe ngira ngo ujye ubibona aho ngaho utuye mu Bubiligi nagira ngo wenda kugira icyo uvugaho iyo abanyekongo barubiye uri umunyarwanda ntiwavuga ngo ntibarebe umuhutu n'umututsi atari umunyarwanda upfa kuvuga ikinyarwanda bakaba bakugirira nabi rwose bikomeye nagiye mbibona urwango abanyekongo batanagiraga rwose bakundaga abanyarwanda ntibanagiraga urwango abanyekongo ariko muri kino gihe nawe umuntu bazagira ubushobozi bwo kugira ngo bihure ku munyarwanda ni ikibazo kindi tugomba kwiga nk'abayobozi kuko ejo hazaza umunsi w'abanyekongo azavuga bati tugiye guca agasuzuguro abanyarwanda badukore tugiye guca immigration kubona nyine baratushyize hasi bakatugira imbwa ati tugiye kubihoreraho uwo munsi ni ukutsinda no gutangira gutekereza ndetse kuzaganira n'abanyarwanda muri n'abanyekongo muri diplomasi tugasaba imbabazi nizo nibyo tutakoze tuzisaba mu izina ry'abanyarwanda kuko FPR DMI Kagame ibyo yakoreye abanyarwanda muri Kongo ntabwo yabikoreye abanyarwanda gusa yabikoreye n'abanyekongo kandi biracyanakomeza kabone nubonye Kongo nyine mu ntege nkeya bariho bakora ibyo yifuza nkuko nyine tumaze kubibona, ariko ibyo ari byose ejo hazaza na hacu ni ibyo twakoze nk'abanyarwanda mu myaka ishize ingaruka ziragenda zigaragaza, kabone nubwo hari amahanga yatugambaniye yadukoreye ibibi, ariko mbere na mbere nitwe tugomba kwimenya. Tugomba rero niyo habaye ibintu kumenya yuko mbere na mbere ari twe bireba, twagize intege nkeya wenda bikagera aho ngaho nazo tukazemera, kuko ngo ushaka gukira ibinyoro ari birata. Niba twanagize intege nkeya tugomba kwemera ko twagize intege nkeya tukazivuga, bityo tukareba aho bipira, tukareba n'ibisubizo, tutabonye aho bipira tutanabishatse kubimenya, ibisubizo ntibishobora kuboneka. Ijambo ni ryawe rusoze Jean de Dieu.
Urakoze. Kibazo cy'abanyarwanda n'abanyekongo ntabwo uyu munsi ndi bugira icyo nkivugaho cyane, ariko birumvikana neza abanyekongo ko twaje tukaba honyora nyine, uragira ngo bigende gupfa. Ubwo nanjye ndishyiramo, twese turishyiramo. Tugomba ari amaherezo hari igihe tugomba gusana ibyangijwe n'inkonkobotsi, nta kundi byagenda.
Yego.
Hanyuma rero
dusangiye igihugu
uti niko bimeze. None se ibyo Kagame yangije ko ari byinshi, abazamusimbura ibyo aribyo byose bazagorwa, ariko bagomba guhangana nabyo bakabisubiza.
Bazagorwa, bazabyishyuzwa batarabikoze
n'abandi, ariko niko bigenda, niko bigenda nta kundi.
Yego.
Abanyekongo tuzabasobanurira, ubundi se bo ntibabibona, ubu se babona twebwe turiho. Hanyuma rero uti twakora iki kugira ngo ziriya mpunzi zitanyegere umwumwe urusorongo nk'uko bimenyerewe? Ni ukwishinga akazi ko gukora monitoringi. Bariya abantu bavuye muri Kongo bazwi, barabaruwe, ntabwo ari cya gihe iriri babeshye. Yego, ni 770 n'abandi, ubwo nabikisanga n'ubwo ntabwo mbibifuriza, ariko muri gahunda uko zimeze ntibagira Imana bazabihonoka.
Ni ibintu by'amasaha uko umuntu abireba
bizaba bikomeye. Ubwo rero abo bantu 740 na batandatu uteranyijeho na 800 na bo bikisangani, abo bantu barazwi, ahubwo nyine ni ukubigira umushinga ukomeye, tukabashinga abantu buri muntu akagira umushinzwe, tukajya tumenya uko babaho umunsi ku wundi. Ibyo nibyo bizatuma Kigali izajya yiba bakeya benshi bagahonoka, kuko kubashimutaho ntiyabyihorera, ariko nibura igashimuta bake bashoboka. Ibyo nibyo muri aka kanya. Naho ku kibazo cy'impunzi muri rusange, ibyo wenda tuzagera igihe cyo kongera no kubigarukaho. Ndimura mbivuga, ariko nta nubwo ari ibintu bigoye cyane, uretse ko byinshi biragoye. None ziriya ngoma nitavaho, mukeka ko bizagenda gute? Ndangije mbabajije nange ikibazo, muragira ngo bizagenda gute ziriya ngoma nidukomeza kugirebera?
Nta kundi bizagenda, ari abari imbere mu gihugu bizakomeza, bazakomeza kwicwa n'ubukene, kwicwa n'ubugome bwa FPDM Kagame, ni nta wabishidikanyaho. Umukoro rero ni uwacu kugira ngo hagire igikorwa ku buryo Abanyarwanda, kuko u Rwanda rwabaye mu by'ukuri prison, uburoko, aho bica aho bashakiye nyine FPDM Kagame kica ushatse wishakiye, akaraswa ku manywa y'ihangu, akanigwa, agatemwa byose, nta kidakorerwa umunyarwanda muri kino gihe. Ntibikiri ubwo by'ubwoko bumwe gusa bw'abahutu n'abatutsi barishwa ku manywa y'ihangu. Uwibwira rero ko ngo iriya leta ishobora rwose kugabanura ubukana, aribeshye cyane, aribeshye cyane. Ahubwo ibi biracyaza, nitwe tutagira icyo dukora. Warabivuze rero, nitwe tugomba kwishakamo ibisubizo mbere na mbere nk'abanyarwanda. Akimuhana kaza imvura ihise, ayo mahanga, izo za Monique, za Monisco, izo za Congo, izo za SADC, ngira ngo abirwa baririmba ngo kanaka yavuze ibingibi ngo bityo ngo tuguye ahashashe ngo ibintu biratunganye, iri ni isomo ryo kugira ngo abanyarwanda twishakemo mbere na mbere ibisubizo, kandi iyo bitabonetse tuvuge tuti ni twebwe binaniye mbere kugira ngo dushakishe hirya no hino. Ikiganiro tukirangirije hano nshuti mwari muduteze amatwi, ikiganiro twahaye ino nyito kuki impunzi z'abanyarwanda ziba muri Congo zagizwe ingaruzwa muheto, amakosa ntitwayaherereje gusa nk'uko tubisanzwe tubikora, ntitwavuze ko ari ayo mahanga gusa, twavuze ko mbere na mbere twe abanyarwanda tugomba kwimenya. Ejo tuzakomeza ikindi kiganiro nongere mbisubiremo na Dr. Theogene Rudasingwa, tureba uko impunzi z'abanyarwanda zagambaniwe uko zagambaniwe. N'ikiganiro mbararikiye ejo saa tanu z'amanywa, saa tanu z'igitondo amasaha ya Washington DC, saa kumi n'imwe z'iwacu nakoza hano mu Burayi, na saa kumi n'ebyiri z'iwacu mu Rwanda. Muri kino kiganiro nshuti mwari muduteze amatwi turabashimiye kuba mwacyumvise, kuba mwagikurikiye. Mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe, mukaba mwari kumwe kandi na Jean de Dieu turi ku Mana. Nshimiye cyane mu mwanya wanyu. Naho ubutaha rero, naho ubutaha reka ndangize mbacurangira kano karirimbo kajyanye n'ubumwe bw'Afurika, kuko iyo burya indoto zishize ibintu biba birangiye ku muntu. Tugomba kugumana izo nzozi za Afurika nziza, za Afurika idatoteza abayo, za Afurika idafata abana bayo ngo ibashyire mu menyo ya rubamba. Ni akaririmbo kwitwa Uyara w'umunyagana, umudamu w'umunyagana, karirimba nyine ubumwe bw'Afurika, ubumwe bw'Afurika mu by'ukuri tutarabona ariko buzaza, twishyize hamwe tukabushaka, kuko twatangiye twumva Alpha Blonde avuga ati nitwe twizira. None rero tukomeze turi mu nzozi nziza za Afurika y'ejo izava mu byo dukora.
Africa. Africa. Africa, 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 yeah. Mama Africa, we cry for peace. Africa.
Come look at me again.
Africa. Nisambu katigi kayora. Nisambu katigi kayora. Nisambu katigi kayora. Nisambu katigi kayora. Tell me why you fight. Tell me why we fight. Tell me why you fight. Tell me why we fight.